Kamanga kanjalo ke ihora lesihlanu ntambama kungulwesine singena ohlolweni silethulela ngelokuthi izinhle shamthetho sakwaZulu Natal uqholo shamthetho so esinomdlandla shamthetho sabantu njengoba seshilo lapha yana uza kwethu sihamba no dokotela uNonhlanhla Hlongwane Dr. Nonhlanhla Hlongwane eke sixoxa indaba ehamsana nokhetho sekusele ngeintsuku ezisihlanu nje vo bese ke siyalithola bese siyokhethweni njengoba siyokhethweni ziningi izinto ezobe zenzeka kuningi esikhulume ngako kodwa ngiyathanda ukuthi namhlanje kube khona izinto ezithile esibhekayo ngibonge kakhulu uza kwethu lapha kade ekhuluma indaba yama cellphone sizoyibheka sizoyixoxa no dokotela uHlongwane sibheke futhi nalabo abavota emakhaya ukuthi bazovotisa ubani sobe sixoxa naye Dr. Hlongwane kodwa kwamanje ake ngimbingelele ngimamukele ngkwane kunjani
Ngiyaphila sis Vicky ngibingelele kuwena nethimba lakho ngibingelele nomlaleli Ixolise ngephutha elenzeka ngesonto elidlule namhlanjeixolisa nje ngingaphezu kumlaleli siyagijima sesa senyuka sidweba iprovinsi yonke lena so-ke nathi ama-cellphone abuye asishaye amabhethi akho
onethiwekhi kakhulukazi njengoba wawulena nje emagethi hhayi inethiwekhi yasishaya impela
Yebo, kunjalo sis. Kholisa namhlanje ngilindele nje ukuthi nje sixoxisane sabelane ngolwazi loba sisenza.
Yebo, siyabonga kakhulu ngwane. Hayi sakuxolisela ngesonto edlule, kodwa ngiyajabula ukuthi nawe futhi uphinde udlulise ukuxolisa ukuze umlaleli abone ukuthi ngempela ayikho into ongayenza uma ngabe inethiwekhi ingavumi. Siyabonga kakhulu ngwane. Mlaleli, njengoba kade siyiphinda ke inamba u-071 007 900 071 007 900 ungasithumelela khona umyalezo wakho obhaliwe noma wenze i-voice note ubuze umbuzo kodwa ke sisalindileke ukuthi uzokwenza njalo umlaleli ngkwane kuvalwe nini ukubhalisela ukuvota kwenye indawo
kwavalwa sisizithi ukubhalisela kwenye indawo ngesonto lomhlaka 17
mhm
yebo ngalapho sasiqala khona ukuvotisa abantu baphesheya so awusakwazi manje ukuthi ufake isicelo sokuthi uvote kunoma yisiphi isikhungo esedinge kwaso
mhm
ke manje sesilindele nje ukuthi abantu bafike ngobuningi babo ngomhlaka 29 ngomthathu ngiyakuzwa ukuthi nje sekusele izinsuku ezinhlanu uthina nje sekuyile weekend kuphela
yebo
sizothula ihhovisi lethu lesikhashana laphaya eDurban ICC lapho sobe kungena khona yonke imphumela evela kuzo zonke izikhungo la eprovinsi lethu ke manje umuntu ozovota umuntu obhalise lapho ehlala khona siphelile i-timetable lebe sobe sikhuluma ngayo kulezi zinsuku ezidlulile somluko nangolwesibili sobe sesibotisa abantu emakhaya sesibaqeqeshile bonke abantu abazosebenza ezikhungweni siqase abantu abangaphezu kwe-19,000
okay
ukuthi basebenze amathimba esazophuma eyovotisa emakhaya ngoba sibonke labantu abanga-131,000 aba-approviwe for both special vote sasokuvakashela emakhaya nokuze ezikhungweni bathole ukusizakala sisibithi
okay angazi ngibona ukuthi phayiphayi la angazi noma ukhona yini ofuna ukubuza umbuzo kodwa ke okuhle kakhulu ukuze singakwazi sikuzwe kahle ngwani ngingajabula makukuthi siyabhala noma sithume sibhale umyalezo wethu noma sithumele I voice note ngwane uke wakhuluma lapha yana ngaba laba basenexime Africa abahlala phesheya wathi kade bevota ngempela sonto edlule kuhambe kanjani
awu khambe kahle kakhulu sisiziki sasilindela abantu abangango 50 abangango 72000 abe khona ku voters roll abawu 56 yilaba aba 56000 yilaba vele ababhalise ku segment yangaphandle kodwa kwase kufakwa izicelo zokuthi umuntu bayazi ukuthi uzobe ekhona engekho la emzansi ngomhla ka 29 izobe phesheya ngale weekend ngomhla ka 17 and 18 bathola abantu abangaphezu kwa 20000 abavumeleke ukuthi bavote ngaphandle kwahamba kahle kakhulu kwavotwa ngomhla ka 17 Friday emazweni awu 9 angaphandle lawa semezikhiwe go Amman, go Algiers, go Cairo, Damascus, Kuwait, Ramallah, Riyadh, Tehran, lezi ndawo ezinjalo. Ngoba isonto labo lokusebenza liqala ngesonto liphele ngolwesine. So ngolwesihlanu-ke bakwazi ukuyovota. Sokuthi izikhungo ziphelele zizo 211. Kwase kuthi ngomhla ka 18 May kwavotwa eNgilandi, eLondon, ngomhla ka 18 nangomhla ka 19. Ngoba khona sasi-expecte abantu abaningi abangango 25,000 ababezovota lapho kodwa kwaba nolayini abade kodwa bonke abantu bavota kahle nje inombolo angakabi nazo ezihlangeni ukuthi ngempela ngempela abantu babevote nini ngoba abavote kanjani sayihlanganisa lezo yinamba ngoba abantu abakade bevota nzilapha ko-France kade kuyiholisi ngomsomluko nangolwesibili sivela kuyona so-ke kwafanele ukuthi ahambe ngolwesibili ama-ballot boxes abo ngendlela e-secured kakhulu indlela nje eyifihle ukuthi ahambe ama-ballot boxes wonke ngoba ngaphesheya akubalwanga and umthetho awuvumi ukuthi kubalwe ngaphandle kwezwe kuzobalwa lana uma sekuvalwe ikhomo ngomhla ka 29 amavoti lawa azobalwa e-ofisini lethu e-election house e-ofisini elikhulu lawo mavoti ayobalwa kanye nawo wonke amanye amavoti azothi ngomhla ka 29 sekuvalwe ikhomo bese yabalwa-ke kodwa kwahamba kahle kakhulu siyajabula nje abantu basikhumbuza ngo-94 beshona ngapha nangapha
ngabona impela ku-TV ukuthi hayi bo naba bantu besikhumbuza u-94
yebo go-head nako
nase-IRM
lapho-ke so-ke siyajabula sokuthi uma ngabe sesinazo inombolo bese siyasho ukuthi amavoti aphesheya wona abe mangaki sesiziki
okay uke wakhuluma nalaba abazobe bevota emakhaya laba bo special vote
yebo
bazovotiswa ubani bona
sesibaqashile abantu abazovotiswa isebenzi zaka-IEC
okay
abantu la KwaZulu-Natal bangango 331 abazovota ngokwespecial bala labo abazovotiswa emakhaya noma kuma-nursing homes noma ezibhedlela la umuntu nje ayishile ukuthi ufuna ukuvotiswa kuphi sizohamba somvakasela ngoba siqashe nje abantu bangebhekishise abantu abaningi sibaqashile sibaqashele kona lokho ukuthi kungabikho umuntu osala ngaphandle lo 128,000 to be exact ama-home visits esiplan ukuthi siwenze amathimba ethu azosuka ey'khungweni ngawomhlaka 27 nangomhla ka 28 bazithi abanye bephuma beye emakhaya beyovakasha ama-routelands sesiwasherishile nama-political parties nama-observers ukuthi sothi uma ngabe siphuma uhambo lwethu uzohamba kanje siqale kule ndawo siye kanje i-province yonke nasezweni lonke zijikile kodwa bengifuna nje ukufokusa la KwaZulu-Natal.
Yebo.
Abanye nozikhungo zonke lezi asikho nesizikhungo esingayithola ngeapplication yabantu abafuna ukuzovotela khona. So sobe sivuleke nezikhungo zonke zo 4,974 ezizobe zinabantu futhi abaqeqeshiwe abazovota ngokuthi bazifikele bona ezibeshini abantu abakwazi ukuhamba abazofika ezikhungweni ngezakhe ezithize ezenza ukuthi bangakwazi ukuvota ngomhla ka 29. Ukuvota lokhu-ke sikwenza ngaphambi kwelanga lokuvota. Umuntu umaka i-ballot paper yakhe kanye ithola ama-ballot papers amathathu awamake. Each ballot paper umaka once, uqale eprovinsi umaka kanye ne-region imake kanye ne-national uyimake kanye bese uyifaka i-envelope engabhaliwe uyisonge wena sikubheke umuntu qeqeshe abantu bethu ukuthi uyisonge uyifake kwi-envelope engamakiwe leyo envelope encanyana bese uyifaka kwenye inkudlwane i-envelope ezoba-ke naleyo voting district eqondene nala uhlala khona asizokwazi ukuthi sikusikreshe igama lakho kuvota zona njengomuntu efike sevotile siyifaka kwi-bag e-sealed amabe usufaka le envelope ayikwazi ukuthi ubuye uyikhiphe so-ke ama-political parties nama-agents azobe abo azobe acelile nabo ukuthi bangabe bengawathemba ama-skills ethu bangaletha wabo nabo safake bathathe iy'nombolo zawo ekukhombisa ukuthi ilokhekile manje le bag esiyiphathayo esenza baya ama-special vote azobalwa-ke ngalelo langa umhla ka-29 azobala wonke ama-ballot papers lawa asenziwe nge-special vote ufaka envelopini ngabe wenze i-special vote sase-voting station uyamaka ama-ballot papers akho afake leyo envelope bese uwafaka-ke ebhokisini ma ngabe use-voting station khona i-ballot box lapho emakiwe ukuthi i-special vote voting station visit nawe ikhwama lezi zihamba nazo zi-secured kakhulu umlaleli angabi nenovali lokuthi hawu la ma-ballot papers i-special vote ayalahleka cha awalahleka ayagcinwa awabalwa-ke ngo-29
wonke esehlangene. Okay, ngiyajabula la uza ukuthi uthe mayesho ukuthi kuzobe khona udokotela uHlongwane ezokhuluma wayikhuluma wathinta nendaba enkulu yama-cellphone avumelekile nama-cellphone singene nawo
ungayingena nayo i-cellphone yakho sisiziki uyiphathe nje ibe kuwena afa engavumelekile ukuthi uthathe isithombe se-ballot paper yakho ayivumelekile indlela esiyabeka ngayo ama-ballot booth manje ukuthi ukwazi ukuthi umbone umuntu ukuthi uyamaka akabe sekhiphe i-cellphone athathe isithombe se-ballot paper yakhe ngoba lokho kuphambene nomthetho we-code of conduct for abavoti ukuthi awuvumelekile ukuthi utshele abanye abantu ukuthi uvote kanjani ngokubakhombisa i-ballot paper leyo sike saba nama-cases lapho abantu bekhokhelwa imali ngokuthi okay hambe ngivotela bese-ke uzomkhombisa ukhombisa i-proof
ukuthi ngivotele ngempela
yebo akukho emthethweni lokho uyakwazi ungaboshwa nje izandla nenyawo jele mangabe kunalo bofakazi so muntu mangabe edakazi besimtshela ukuthi icisha leso sithombe sakho osusuthile kodwa kuze ngafika kwalapho ngoba abantu bayazi ukuthi awukwazi ukuthi uthathe iselfi le-ballot paper
kuyicala
nje akuvumelekile kanti ngamanye ukuthi masigqedile kuvota mhlawumbe uthi ungathumela-ke isithombe sesithupha sakho isikhumbisa ukuthi uvotile kodwa nje ama-cellphone awavumelekile kwi-ballot booth ukuthi umuntu ayikhiphe.
Okay.
Usebenzisa iphepha ipeni lelikhona uyamaka ngalo ulishiye khona lapho umake ipeni lakho-ke hhayi ungalikhipha-ke ipeni lakho umake ngalo kodwa khona umuntu oqashelwe nje ukuthi amonithe i-ballot booth ukuthi kwenzekalani kwi-ballot booth kodwa ehleli nje ngemuva angamboni ukuthi umvoti
uvala kanjani
maka kanjani ngoba loko kufanele angifazi ngokuthi sivoti lakhe liyimpisho.
Mhm.
Ungabe ukhuluma ukuthi uvotele bani bani kodwa nje ivoti ballot paper lekhale ihlale iyimpisho ngaso sonke isikhathi. Ngoba ngisho nale indaba abavunyelwe ukuthi bathathe izithombe zabantu abavotayo.
Yebo.
Mase khona umvoti nje emva kwebhoti. Isahlonipha kakhulu leso space ukuthi umvoti akhethe lo muntu ngaphandle kokuthi or abantu or iqembu ngaphandle kokuthi asabe ukuthi bazombona abantu ukuthi uvotele bani.
Mm-hmm.
Nalabo abafuna ukusizwa mhlawumbe abantu abangaboni akufanele kufanele ukuthi kube khona i-political party as the agent efikayo lapho kanye ne-presiding officer ma bezolekelela lowo muntu.
Mm-hmm.
Obonakalisiphi esenikezwe lokho esikubiza ngokuthi investors as a template eyenza ukuthi umake kahle ngo-ex wakho ungagamangi uyongena kwelinye ibhokisi.
Mm-hmm.
Kucace ukuthi bha so-ke nama-media people abavunyelwe ukuthi bathathe izithombe zama-ballot papers umuntu esamaka ngoba ivoti kufanele lihlale liyimfihlo
njalo. Indlela okhuluma ngayo la Ngwane angithembisi ukuthi ama-ballot paper seprintiwe.
Aprintiwe futhi zikhakade aprinte ama-ballot paper. Njengoba kade kuyaphesheya nje ahamba nje kuqala ahamba phambili.
Ehhe.
Ama-ballot paper yonke into yini ngomumo asehambile nje aseya ey'fungweni. Khuluma nawe nje ahamba manje asikwazi ukuthi sisho ezidlangalaleni ukuthi ahamba kanjani.
Yebo, kodwa wona nje selungile asehlele endaweni ephephile alinde nje lwesithathu oluzayo.
And awahambi ndawonye no-ink.
Yebo.
Ahambi ndawonye ne-stamp ngoba i-stamp esifakwa ngemuva akufanelanga ukuthi ufake ndawonye kuthi uma kufanele okwenzakalayo lingakwazi ukuthi i-forgeke ibhalothi yomuntu.
Ehhe.
Nalekuqinise ngayo ibhalothi kanti iphinde ngokuthi ayikwazi ukuthi uyifotokopi uye laphaya endaweni ozoyifotokopa khona noma-ke usuyitholile i-ballot paper ayinamsebenzi ngoba iba ayibalwa uma ngabe ingenaso isitembu ngemuva saka-IEC. Voting station inesitembu esayo yodwa nje esi-unique for that voting station.
Okay. Okunye ke Ngwane, mlaleli sixoxe noDokotela Nonhlanhla Hlongwane, sikhuluma ke ngendaba yezokhetho njengoba umhla ka 29 ususemnyango ilanga la sobe sikhetha khona amaqembu ngokwahlukahlukana kwawo. Okunye ke Ngwane, ngiyazi ukuthi besilindele iingqapheli zokhetho seyifikile yini nokuthi zivela kumapha amazwe?
Awuseyifikile zikhona la ezweni lethu. Kade ngizibrifa nje ngolesibili hlangane nabo abavela ngaphandle nabavela khona la eMzansi abavela ey'nhlanganweni zezenkolo abavela kuma-civil society organization nama-NGOs sesibabrifile nje sabanikeza ukuthi kodwa nje lento esiyixoxa labo kodwa manje into esiyixoxa la emsakazweni besibatshela yona ukuthi umthetho ushintshile sekhona ama-independent candidates njalo bavela e-Afrika abanye babo.
Mm-hmm.
Abanye bavela ka-AU balethe African Union
yebo
abanye balethe i-Carter Center for democracy izobhekelela iyayithatha abantu emazweni ahlukene hayi ika-Jimmy Carter ithatha abantu e-America kuphela.
Mm.
Abantu nje abavela emenzini kumazwe ngokuhlukana kwawo.
Mm.
Sesikhulumile nabo sabatshela ukuthi ma ngabe bebheka ababhekelele ukuthi abantu abarejistile na abantu abavotayo babhekelele nje zonke lezo zinto ukuze sithi ma sesithi election was free and fair ngempela kube nabo bakwazi ukuthi
baqinisekise lokho
kuloko. Yebo, sisibili. Sebekhona babheka la ngoba kuba kusho ukuthi bafike ngaphambi kokuthi kuqale la ma-special vote ama-home visits nama-station visits ngoba u-IEC akabatsheli ukuthi abaye kuziphi izikhungo bazikhethela bona banikeza nje ilist zonke izikhungo esinazo bayihambele bona ke bayobheka ukuthi bazofuna ukuya kuphi ngoba noma voting stations esingathi nje a permanent nje i-structure like isikole eziwu 4848 bese kuba khona amatende awu 117 esinawo bese kuba lokho esikubiza ngama mobile stations ila ukuthi omahamba nendlwane esivula ngesikhathi esithize endaweni ey'semakhaya lapho inezikhona igqagqene kakhulu nalapho indawo ezinjengama-game reserve kuqala kwakuhlala abantu khona kodwa manje abantu bayanze nokusebenza kwakubiza ayibiza ngama-DM ngaphambi kwalokho ama-game reserve nje lapho iy'ndawo ezinjengo-Giant Castle iy'ndawo ezikanjalo
nohluhluwe
nohluhluwe labo-ke siyasiye sibamemezelela abantu ukuthi isikhungo sovula ngo-7 kuze kushaye u-12 ngo-12 siyasuka kule ndawo sesiya kwenye indawo kuyona leyo vidi indawo uma ngabe zigqagqene ukuthi nina-ke bakule ndawo kufaneke nifike between 12 and 9 ukuzovakashela i-voting station name nama-ID zenu ayikho into edingakalayo ngaphandle kokuthi phathi amazisi wakho o-green barcoded ID noma i-smart card hhayi i-smart shopper i-smart card noma i-temporary identification certificate valid ekhishwa u-home affairs khona amanye abavalid for 3 months amanye abevalid for 6 months so kufanele ukuthi ibe i-valid ngomhlaka 27 nangomhlaka 28 nangomhlaka 29 ibe isakwazi ukuthi isebenze
okay
okunye iy'teshi ama-satellite stations amajele ngoba nabantu abasemajele banalo phela ilungelo lokuthi
lokuvota
lokuvota ngoba phela baya-process ye-rehabilitation bekwazi ukuthi uma ngabe sebephumile bakwazi ukuthi babe-integrated into society bakwazi ukuthi basijoyine kahle nalo-ke ilungelo ukuthi bavote-ke wona ama-satellite stations awu-35 la e-KZN ngesisiviki so sisebenzisane kakhulu nama government departments asilungiselele indawo la ngekho khona amanzi ngoba thina siyitshela ukuthi labantu aba-over 5.7 million abarejistile ba-like KZN kulindele bona ukuthi bazovota esikhungweni so-ke no-Eskom usilungiselele indaba kagesi nomasipala basiza ngey'ndaba zama-toilet ake ngime zilapho zisibonisa ukho yini umbuzo ovela kumlaleli
ake basathe ngiyabheka la hhayi kuphayize nje kancane kwase kubuye kuyathula kusuthi kusahamba kahle ngengizwe besho njalo bethi uma ngabe uthisha efundisa ethi ukhona umbuzo iy'ngane zingabuzi kusuke kusho ukuthi ufundise kahle lo thisha zizwile konke
ngoba nangolwesine sisazokukhuluma futhi sibambisane ngoba kuzobe kade engakaphumi nemphumela sixoxisane nje ukuthi kuhamba kanjani
yefuna
ukukubalula kodwa ngaphambi kokuthi ngihambe ukuthi umlaleli mangabe esiyamaka i-ballot paper yakhe bese abona ukuthi khona iphutha lenzini angayifaki eboxini akatshele u-presiding officer noma lo muntu omonitha i-ballot book ukuthi uselonakele iphepha lakhe bese-ke uzonikeza olinye
okay
kube khona lesibili futhi elonakalayo angalifaki nje alazi kahle ukuthi akuyona le ntado ukuthi uyayenza akakhethanga leli qembu kade funa ukuyikhetha or lo muntu kade funa ukumkhetha acele elinye iphepha kodwa ngeke kudlule ey'khathini ey'mbili ngeke sivume phela nathi awu-19 million ama-ballot papers aphrintiwe
umuntu udideka kanye adideka kabili
hayi kathathi kunandela ukuthi ayi kusho ukuthi udinga usizo hayi asikusize ukuthi umake kahle ngoba-ke yilawo kama-ballot ekuthiwa a-cancel kufanele ukuthi sikwazi ukwa-akhawuntela sikwazi ukuthi aphi lawo ma-ballot ngoba ima kufika ibhesha ama-ballot papers ayesikhuluma ngawo kufanele sazi ukuthi esikhungweni efika ama-ballot papers ayi-1000 elinye nelinye nelinye esholeni ele-reading ele-province la-national assembly iphepha ekuthiwa li-spoil ma ngabe seyisinga lena-ke sekuvotiwe sekudlulwa amabhokisi iphepha elingamakiwe yilona iphepha ekuthiwa li-spoil Kepha engakhombisi ukuthi umlaleli befuna umvoti, befuna ukukhetha bani. Makukuma ke kabili lelo ballot paper alisabalwa ke kubalwa njengeballot paper elispoil.
Okay.
Ngifuna ukuthi umlaleli akhumbule ukuthi sasikhulume ngama ballot papers ahlukene kathathu, kodwa ayafana indlela afike ngayo. Kukhona igama lephathi, kukhona isithombe somholi, khona isigama sesincazo esifinyeziwe sephathi. Bese kuba khona isikhwele-ke sokugcina la umlaleli efanele amake kanye. Ngisho ngabe kuthiwa ufuna ukuthesta ukuthi i-ball pen le esiyibekile yasebenza yini, musa ukuyithestela bakithi i-ballot paper, ngoba loko kuzobe usuqikiza endaweni kathi ungaqondisi uzoqikiza kuyona. Sekipaper lakho liyonakala ngaleyo ndlela. Kodwa uma ukwenze lokho ngaphambi kokuthi lifake i-ball, siyakwazi ukuthi silinikeze elinye, silibeke eceleni lelo. Sathe lelo silifake ku-envelope ethink emakiwe ukuthi cancel ballot, ngoba bisi nje ayasengakhansela lawo. Kodwa kufanele siwabale ukuthi mase sekuqediwe ukubala, mase seveza ama-ballot papers, wonke ama-ballot papers a-totally i-amount yama-ballot papers asukile manje kwi-house yethu esesema-ofisi aka-IEC azehamba-ke eya ezigungweni kuzona lezi nsuku nje kulamahora angatheni ambalwa sele sesibili.
Kulo mzuzu wodwa nje ngicela ungenzela lokhu, ungiphendulele lo mbuzo kafishane bese siyavalelisa. Kugcine phi ngamaqembu angangenanga kuballot paper?
Amaqembu amathathu ayefake isicelo sokuthi wona ngoba amaqembu amasha abengawazi ama-systems ethu, so-ke acela ukuthi ishintshe i-system ya-IEC azange ibe friends to what bona. So bacela ukuthi i-election calendar or i-election timetable iqalwe phansi kabusha. Inkantolo yathi cha, ngoba ukubhalisa into ye-candidate nomination yayiqale ngonyaka odlule ngo-September. So manje akufanelanga ukuthi bekhona umuntu othi akakwazanga ukubhalisa yena ngoba benyuka i-system engakwazanga ukungena. Kanye abanye nje bahlula ukuthi bathole la ma-signatures ayidingeka, ngoba kwafanele sithole ama-signatures ayenza u-15% wabantu ababevote ngo-2019. So kwabanzima, kwaba umnkantsana kwabanye ukuthi bathengileyo nombolo-ke. So a-disqualify-wa-ke amaqembu ila amathathu a-disqualify-a nje esewonke la e-KZN aba u-26. Kodwa basibachazele ukuthi awu-disqualify ingoba uzange uzimise i-quota yama-signatures, bavuma-ke.
Okay.
Abathathu bona bathi cha, basisenkantolo, inkantolo yavumelana ukuthi no, asikho isidingo sokuthi ngabe nisale ngaphandle ngoba nithi beningayazi system efanele ninikeze isikhathi eside esijanyana ngoba iqembu elisha. Nanazi ukuthi ungenele ukhetho, nanikeza isikhathi kusukela ngoSeptemba konyaka odlule, kodwa namanje anizange nisakwazi ukuthi nithole abantu nifake wonke ama-requirements enu. Basala kanjalo-ke ngaphandle, inkantolo yasivuna thina siwu-IEC.
Ngicela uvaleliseke ngwani.
Ngiyavalelisa-ke emlaleli, ngivalelise sisibithi, ngibonge naleli thuba. Ngithemba ukuthi nangesikhathi esizayo sizokwazi ukuthi sibonane senivotile.
Yebo.
Sizovota ngoba ngalesikhathi ngolesithathu ozayo ngolesine sobe sawahlanganisa nje izibalo, ngoba kufanele ukuthi emva kokuthi sivotile sinikeze isikhathi esingango-24 hours ukuthi uma ngabe kukhona i-objection efikayo akwazi ama-commissioners ukuthi ayibheke. So akuthi uma kuqeda ukuvota nje ngomhlaka-29 bese kuthi ngomhlaka-30 kuphume iy'balo, cha, khona isikhathi nje esisemthethweni kuthiwa ake silinde sibone ukuthi ubani ozoba nesikhalo esizoba nomthelela kumphumela wokuvota.
Okay.
Yebo-ke ngifuna nje ukwazi ukuthi sobe sikhona sikwazi ukuxhumana nani, sisibike emoyeni, sinikeze abalaleli ithuba lokuthi baphume kuningi babo bahambe bayovota ngoba lo isisa yabo lo bayisayidayo umuntu ozobashaya imithetho ebathintayo bona umuntu angashisi kuyekelela kwabanye phambi kovota kahambe umuntu ayovota yena ngoba yisasa lakhe isasa labantwana bakhe isasa lesizukulwanesakhe esizukulwane.
Siyabonga kakhulu Ngwane.
Ngiyabonga sisibusale kahle.
Udokotela kuNonhlanhla Hlongwane waka IEC ebesixoxa naye sikhuluma ke indaba yokhetho olizoba ngolwesithathu oluzayo mhla ka 29 May 2024. Angivaleliseke nami kuVicky wakamasuku ngikufisele nje impela sonto emnandi enhle enokuthula nothando. Bakithi asibekezelelane kungabi khona lokhu amanye amazwe akulindele ukuthi siyazi iNingizimu Afrika ukuthi kuzoba khona ukuxabana nani ngoba bayakhetha. Ake siyeke ukwaziwa ngezinto ezimbi.